Chip corgi.
Nitakupa majani utashiba, uwe ngombe, my ngombe. Nataka kukukama, and your sweet maziwa nitakunywa. Ngombe wangu nataka kukukama, hata kama mimi nguvu sina. Unipe kila siku, mchana na usiku. Unipe maziwa, nikunywe maziwa. Unipe kila siku, mchana na usiku. Unipe maziwa, ngombe. Wewe ngombe, ngombe tulia ni kukame.
Kuku wewe ni kuku, kuku wewe ni kuku, kuku wewe ni kuku, kuku wewe ni kuku wangu. Kuku wewe ni kuku, kuku wewe ni kuku, kuku wewe ni kuku, kuku wewe ni kuku wangu.
Jogondo yule twende kwake, ukipanda usipige mayowe. Kwe kwe kwe, kuku kwe kwe kwe. Na jogo si upase pase, usiogope mwewe. Sendi mbali na rungu iko ready. Si utwa twa twa, kuku twa twa twa.
Kuku mayai
imefurahi, mume ni nice na ngoja mayai.
Kuku mayai,
I don't wanna waste my time. Twende nyumbani utage mayai. Nitakula mayai fried in the morning, even night.
Kuku mayai, nataka utage mayai.
Utage kila siku, mchana na usiku. Utage mayai, kuku mayai. Utage kila siku, mchana na usiku. Unipe mayai, yo kuku.
Ngombe wewe ni ngombe, ngombe wewe ni ngombe, ngombe wewe ni ngombe, ngombe wewe ni ngombe wangu. Kuku wewe ni kuku, kuku wewe ni kuku, kuku wewe ni kuku, kuku wewe ni kuku.